It's Bobo Mix Beats.
I lived in the 90s. Sangamuwala kustriti kupala.
Ono yadasa. Kuba twali kupala. Kene nkube nkuba.
Yalina kumbre.
Yakatukula. Obuso bumwa.
Nga chakulia.
She gets a love.
Manyina love uweruma Katitwe kuwira kumukwano kutabuto Ila love uwebinyuma Kugamba obu gambo uoma Bats of a feather Fly and flock together Woman of my dreams Butterfly
She gets a love. Wasanga sirina Gave you a love for your time. Na hekwe noleta Esanyo noleta
Kila siku
Na sinzi ya nikuwaza Uko tabasa mgamba roli ndeka Obandibantia My love. She gets a love.
Birds of a feather fly and flock together. Woman of my dreams, butterfly.
Kila siku na sinzi ya nikuwaza Uko tabasamu
Best life.